This one go to all beautiful mothers in the world. I love you, mama. I wanna talk to you.
Hello, mama. Leo nimepata kisimu cha kuazima. Nikaona tangalau nijue hali yako. Vipi upo salama? Yanadhumu nini jue kama umzima? Adi nimesahau shikamoo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rabana. Wasikudanganye na picha za mitandao, ukahisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikia mnyomba Isa yule fundi mbao. Tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo nina doa la kuwa mbali nawe.
I love you.
I say I love you, mama.
I love you.
Nangaika ili kesho kutunze. Mateke mimtundu ulinibeba, ukajitwesha mgongoni upweke na uchungu ule waleba. Nikisema nikusifie sifa zako siwezi maliza, ninachotamani usikie kwa ajili yako napangaiza. Mama, sio mchana sio usiku, kukicha na kwenda resi, ila nami nipo siku, Mola tanfanya wepesi. Chuma wasikudanganye na picha za mitandao, ukahisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikiaga mnyomba Isa yule fundi mbao. Tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo nina doa la kuwa mbali nawe. Kesho kutunze.
Mama, I love you.
I love you. I love you.
Mama, I love you.
I love you, mama.
Thank you.